Abatuuze mu ggombolola y'e Rwanda, Rakai Town Council, Byakabanda n'amagombolola amalala balagenedde gavumenti okubayambako ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo. Michael Zizinga musasi waffe oludda olwo katwebikira ku bino.
Abamu ku batuuze mu Rakai District naddala mu kabuga k'e Rwanda ibalazze obulumi bayitamu olw'obutaba na mazzi.
Mwakira Beusi mutuuze mu Rwanda, tawuni yonna yasigaza nayikonda emu. Abaana bayingirawo nga bina ne basimba layini okuva ssaawa kkumi n'emu. Bwayagala amazzi ogonaabeko obwerongoosi tosobola kufuna mazzi. Nayikonda zino tubazisaba ofiisi yo etuyambeko, zirimu nga mukaaga n'ezaafa.
Gye buvuddeko, omukulembeze w'eggwanga lino Jenerali Kaguta Museveni bwe yali anoonya obululu yasinziira Kibaale mu Rakai District n'agugumbula abakulembeze abali bamuwadde alipoota eraga nti Rakai eri yadde yaddeko ku nsonga z'amazzi.
Rakai n'ebyalo bina ana mu mukaaga. Tukwebyo ebyalo bina mu ttaano amazzi amayonjo, which means 90%. Kituufu oba bino bigenda kubasiba busibu. Naye bamagamba nti ebyalo bina mu bitaano, kubanga nange mbadde nkitali akabuuza tukwali kyogeddeko
Semendwa Rose ku bakugu mu Rakai ategeeza nti kyekka akabuga k'e Rwanda kali yadde yaddeko ku nsonga y'amazzi amayonjo.
Ensonga ekwatagana n'amazzi mu disitulikiti yonna bagenda balaga coverage eyimiridde etya mu Rwanda. Tubatutwala tuli ku bitundu nkaaga ku kikumi. Bwe baba balocatinga amazzi bagamba bali yadde yaddeko, ate waliyo kiziba, waliyo ludda, waliyo abali
ku 48 akatonyeza bbiri CBS FM Mandusore lyavuka omulembe Omutebi. Mike Zizinga ndi musera sarusajja Kabaka eryo Kooki.